hard. This is serious.
Wait. Ushika maho kosei. Watalo panga litokei. Nakama ikiwa yako haipotei. Kwa wajyu waga haongei. Ukipata wanasema unaringa. Ukifuria we mjinga. Wamezari wa kupinga tapangalo baba. Ebwana fanya unachokipenda. Mradi masiku ya nakwenda. Mkono kinywani unakwenda. Shukuru Mungu baba.
Mkono kinywani unakwenda. Shukuru Mungu baba.